eɗen gondi yamde joyi mintaji sappo e joyi woni ko wittori kibaruji moɗo e fulfuli ko min Oumar Hammad janganta kam Issa Allah walino dow masinaji. E nder koye kibaruji meɗen ni mbiyen fedde hawjinde filla luma ko ñamriji dow luɓe ɗo enɗan nder leydi meɗen Niger e nder andinore nde waɗi holli ko ceede ñamri ɓeydak. Nonni en jatana to enɗan nder commune Tagaza région Tillula Berry to sigila tufol dabbaji ko hissintaɗi ñaw fuɗɗama ɗum duno waɗan lebbi. Nder yewtere meɗen pindino hande en kaltanana dow filla tewtewru keɓol talkuru ñañal ko janngoɓe mawɓeɓe université Kames fedde leyɗe Afrika singande e malgasi ɗo enɗan nder janguirde meɗen université Sigili. Kori jam hirtema yerno kalirannomi e nder koye kibaruji meɗen guɓal partiji ɗi gala e laamuɓe tawa kane e nder suudu seni mbiyen latindu singa kena elu nder duɓuji nayyi ɗiɗi e sappo e jeɗɗi ɓe nin ɓe garti e natude nder ndu suudu kotta tawa golliri no woɗiri kegal noon sappo e jeenayyi lewru janvier nin ɓe jeyoɓe partiji guɓal ɓe gala e laamu ɗi gari deki juuɗe mum dow tewtere e hunade yeeso ardiɓe suudu hawjindu filla talki ɓatakeji laamorɗi nder leydi meɗen Niger. Onni fawari joni ni mbiyen hande oni woni ko laamiɗo leydi America mo lawal capanɗe nayyi e jeegaɓal biteɗo John Biden mella yerdunino radio RFI wiri Donald Trump hoorejo no laamu leydi America burtiɗon yata fotta e mellal on laamiɗo John Biden tawi du e nder tarifi leydi America hoorejo leydi burtotoɗon e joom suudu muɗum hani jaɓɓitade hoorejo leydi NATO on yerno habar goto on famminiri. Simani no fedde noon hawjinde filla lumako ñamriji e nder andinore muɗum nde waɗi wurtine ley jeɗɗire wittine nde atalata on holli ko ceede ñamri ɓeydake dina e nder duuɓi ujunaji ɗiɗi e nogay e ley wakkati goto on yeruno Samsu Fanta famminiri ko Ali Ñalli firti e fulfulde.
Hanono sima fedde hawjino filla lumako ñamri haaliri jeegom yaade sappo e ɗiɗi lewru janvier ɗuuɗal ñamri luuɓe ceede mum'en ɓeydama seɗɗa. Ceede botoru gawri bayeri kamanari dow hemre fuu buuɗi ɗiɗi kan woni ko ɓeyda, amma maaro ƴuudeteɗo leyɗe yasin o kay kanka e ceede mum ɓeydaka. Hanono fedde de haaliri ɗum fa handen lumotoɓe kan en naati nder luuɓe leyɗe meɗen ɗe endan sanne no cooda e remoɓe ñamri di enɗan no moɓowa ɗum ndu saabi ko ceede ɗe ɓeyda. Kaɗen ndu fa handen rafi keƴoran ñamri di enɗan nder luuɓe ɗe du sanne no limte nder dalilaji ɗin. De en daari du fa handen nder wakkati goto o rawani hitaane duuɓi ujunaji ɗiɗi e laso dow hemre ceede botoru gawri fuu laso ɓeyda, bayeri sappo e ɗiɗi, kamanari sappo e nayi, maaro ƴuudeteɗo leyɗe yasin buuɗi jeegom. Saɗormaji ɗi ñaw coronavirus e raɓum gaddi har ko darata lumaku leyɗe duniyaru no limte nder dalilaji ɗin.
Nonni mbiyen dabbaji ɗuɗɗi kamɓe woni ko keɓa tufede nder commune Tagaza région Tillula Berry koro tugal latingal no waɗan lebbi nayyi du tawa kenana e hisinde ɗi dabbaji ñaw. Yerunino docteur Mariatu Adamu witinere mo Belle Yara famminiri bandi min Hassan mumin tawaɗoto.
Tuugal gaɗateɗi ngam hissina bisaji ɗin ñawuji no. Tuugal dow noon ko gomnati watta hitaande fuu. Bisaji pamari yiɗi gaɗane tuugal PPR. Bisaji mawɗi ɗo no gaɗane PPCB. Denne minen giɗi himɓe gadda bisaji mu'en ngam ɗi gaɗane tuugal. Keerol leydi Tagaza fuu tuugal ngal no watti. Himɓe no ɗon gattaɓe waɗa tuugal ngal nder leydi ɗin fuu. No gimu hitaane fuu ɗum watti lebbi tati yaade lebbi nayi nder leydi Tagaza faa ɗum fuɗɗaama. Noddooji am ni woni himɓe jaara bisaaji maɓɓe to garbal woni fuu taɓe doomu ɓe yi'a sayi ngaɗoɓe tuugal ngal wari faa dambugal ɓaale maɓɓe. Nde yi'a noon no watti gollal ngal no teddananɓe.
mortere balɗe jeego heere nde fuɗɗatana kadi hen altine lasso e joyi lewru janvier gara o kengan noon dental syndicaji janguinoɓe jandeji hakkundeji windi ɗum e nder andinore e wurtinde nde ɗon miccito du ni ɓe janguinoɓe keɓino wadde murtere ko balɗe jeego ngo e nder jeƴƴire wittinde ɗen ɓe ƴamtana du ni bandiraɓe mabɓe wabɓe duuɓi sappo e joyi no janguina kokke lamba golle gomnanti kowana tewteru gaɗi le muɗum Amadou Issa Souleymane mawɗo dental syndicat ji ɗi nani ko wi asumancin
ɗum ɗo jokko waynani murtere amin komin ganno ele jeɗɗir ƴaɓɓinde endan saabu min keɓayi noddede min kalde ɗum saabi min puɗɗiti murtere nde heruji hembre e capannayyi e nayyi ɗum wonno balɗe jeego nonni min gaɗi jahati noddal ngal yahde e saroɓe sukaɓe janggoɓe endan saabu durogo enda wona minen tan wattongo soni waɗi balɗe jeɗɗi sukaɓe ha jande ɗum welta sukaɓe janggoɓe ɗum welta saroɓe mabɓe ɓen endan jon o murtere amin nde minen mbawi waddede fa hitande jande nde futtimma sen tawama gomnanti hoƴa e lawol noddude min halde amin fa hokkitami hakkeji
nanni mbiyen syndical lokotoroɓe joom en pharmacie ji e lokotoroɓe huttoɓe nin ɓe yaade ñawtoɓe ñiiƴe ɓe Niger accintini murtere balɗe tati nde annino wadde fuɗɗore no hande caggal du jiidal natugal caka mabɓe e gomnanti dow filla lokotoroɓe mawɓe keme tato hoƴaɓe golle nder gomnanti kesum ɓe joɓaka wi'a jobdi mabɓe no fuɗɗoyte yoɓede nder lewru février waroru ndu kettine nane ko docteur Ila Alassane secrétaire général syndicat mabɓe wirafikateur
après la négociation nous indique
que dow kaldal komin gaɗi hakkunde ami e horeɓe ɓe mbimin jon o ɓe gaɗi joddiji ko hani yoɓe le lewru janvier ndu kadi fufa timmi ɓe mbi ɓe ƴeydu fu lawol noɓe gatto koɓe gaɗa kasenɗa joddi kesirde lewru ndu kano won ɓe mbi lewru février dartoon ndu ɓe gaɗan keero koɓe gatto fu ko watta ko tawe loctoroɓe keme taton laatiɓe hunde en ƴewɗe ɓe enna fu keeɓa joddiji muɗum en to ɗum saabi min mbi to jokka wala komin gaɗa murtere kasenɗa gam min keeɓi haalaji ɗiɗo min tokkiteke dow mum saabu ministre e hoore mum wi o wi hunde fu ko waɗi jonka dow amin min funo ndenne min mbi jonka min muñoto min daara aadimoɓe kooƴi o waɗan na watta ndenne min muñan du faya lewru février balɗe muɗum jeetati sembe amin ni woni ɗum ɗo jonka min kollani bandiraɓe amin faama fawoɗa
las en appel à l'ensemble de nos camarades de comprendre la situation
neɗɗo goto kamma yiitaka tato ɓe to keɓi faabede ɗum woni dimma bononda laana dufuka kegan to endan bumbaley commune falmay région doso yeeri no wiisi maire mo commune on weeri laana kan nimɓe nayo woni ko tawa ley mun Mamoudou Abdou nani ko wi Fadel Alou bandimin tawaɗo gaya
ñaɗɗo luumo noon kamɓen tatano rewɓe ɗiɗo e gorko goto giiɓe no ƴartoto diyam ɗam ɓe koƴana laana diyam pamara kam iɓe ƴuwi bumba iɓe paɗi ci'el gon fa ɓe ɓattike ci'el guel onon andi hendu no woodi hendu ɗum kam waɗi laana kam waylidi e maɓɓe nde ko welira he ɓerne gorko on hiitaka o yiyata kena batuure miño merno ɗum kay huuna noon ko wowa deyde ni ɗum waɗi fuu bononda noon watta gam ɗum ɗo min bawta fadde himɓe gam ɗum hoya
Yusufa Halidou Harouna jango ɗo nder janguirde université mo Niamey heɓi talkur jande mawdu ko gaɗɗol silma o doni haali ko anni wadde yahde e nder gaɗɗol silma wakkati no asuman chima lamdinomo
an belɗuni gonmine mata sanne heɓugol talkur ndu saabu kayru woni sectorde talkur ko neɗɗo wawi hedde le université hun noon ko laatide konna seyde neɗɗo watti sembe e hoore mum sanne muña waɗa cuusal gollal du konnan ko heɓandu jon o miɗo woodi projet ji kewɗi ko jimmi mi golla ko gaɗumi ɗe duniyaru jon o kam mi heɓamin gollurumi ɗum fa hannde ndu miɗo yiɗi tawi hooreɓe paamana fisilman on endan ilude lekkoliji pamari gande neɗɗo fuɗɗi ɗum law no wawi faamude ɗum fa wooɗa jonka ni silman on jogue joga lobbe ni hani saabu leydi men ɗo endan e ɗum waggiɗi waggiɗi le hokkugol sembe silman odu konnan wona e dow gaɗol mum tan koye fe e wiɗagol gaɗol ngol duna hani wattine sembe
non pas à la pratique mais aussi à la recherche
jambal ɗon bandiraɓe hettinaniɓe sigilaji amin on jaɓɓama nder sigila amin hannden o enden ni to Ibrahima ñawirɗo ñaw corona virus jaaɓi warde feccididde e meɗen ɗo ko hi'uno wakkati o ñawirno ñaw corona virus gu enden Ibrahima jamwali
Modibbo jam woni mi yetti noddangal ngal gaɗanda kalngal
de Ibrahima no e nanta hannde he ɓandu maɗa dunabi en har ko darti cellal maɗa gal
Modibbo hannde mbasi fo ala he amiɗo yetti Allah
miɗen miccintina himɓe duni ko ɗo nder suudu amin dumiɗen ɗo tani laabi cingaɗi gam hisinde himɓe raɓu ñaw coronavirus ɗin andan. Ibrahima, wakkati ñawnoɗa, noy ɓurna maɗa ɗan laati?
To Modibbo, goho fuu mi tinna dow ñaw coronavirus o gonga non. No metti kam ko nimɓe mbiyoto ñawngu no fewre no wona bana walla kam laatani kam sakkulla moɗo fayettoytogom telnde feere mum on e yewende kam ɓuri sakkulla. Neɗɗo wala laawol ba yo animɓe mum. Min nini le yewende hanoni min tan woni ley duniyaaru ndu, ɗum laatake hunde teddunde sanne.
Gonga jaati wakkati o ni Ibrahima hoynayima. De Ibrahima, noy gaɗɗa ko keɓuɗo laawol wurtade wakkati caɗɗo o?
Modibbo, fuɗɗari majjum ɗum saɗanino kam sanne, ka ko nimɓe an noddata kam e téléphone weli kam sanne. Miɗo waɗa ko jimmi e hettinade sigilaji studio kala nguddo lamba 3-2-5 do RTL. Ɗum ittanayi kam miilo bongo e wattande kam miilo lobbo.
Gonga jaati, mi faami. Ibrahima, ndenne no hani noon koreji neɗɗo, jeydaɓe neɗɗo e wondiraɓe neɗɗo fuu kawra gaɗa daane worre gam sembinɗinde neɗɗo.
Modibbo, no nino seede mo gammi o gam mi hokka himɓe woɓɓe andal ɗal ngal kemmi e majjum non. Miɗo andi kono woodi laatiɓe no tawa le saɗornoma majjum saabu hunde teddunde non. Kulal tawte e nimɓe ka to neɗɗo accungal jaaloɗo. Yeru no mbirunumi on nini tinne beltoɗon neɗɗo heɓa golle ɗe hinnotogom itta hakkillo muɗum e ñawgu nde non ko e mon nde non heddiɓe.
Mi yettima Ibrahima.
Ɗum ɗo yo anninore noon de studio kalangu waɗi hawtade e ministére kawjiɗo cellal ɓiɓɓe leydi Niger.
Sey se gartuɗo e yewtere meɗen pindinon ɗum ni mbiyen tewteru keɓol talkuru ñoñal ko janguinoɓe mawɓe ɓe université ko kamese fedde leyɗe Africa e Madagascar singi dey noy watta ko neɗɗo heɓa wadde ndu tewteru. Bandi min Fanta Samsou ƴami professeur Ali Douma janguino mawɓe mo université Abdoul Moumini mo ñamey pamminirɗo hanoni.
Dans l'enseignement supérieur de la recherche,
der sigila hawju jangirde mawde e golle tay kaaki do leydi Niger labi di kames fedde leydi Afrique e Madagascar singi kan en gonano nawtore tewteru kebol talkuru ñeñal jangirde jande loctoraku watte université jangirde jande labi kit e politique e jangirde jande hawju company e lumaku jangirde de enda janginobe mu en tan kokka lawol natudo tewteru kebol talkuru ñeñal du enda janginobe jande cellal daba kan en du no nata tewteru
pour la production animale
labi di neddo tokkata ko heba nata der tewteru du
pour faire l'agrégation.
Ko neɗɗo naata tewteru talkuru ñeñal du no hani noon neɗɗo tawe no maître assistant no. Misali de en daari nder janguirde loctoraku ɗo université de joomum adama jangina duuɓi ɗiɗi gaɗa mum kames hokkan joomum laawol resa talki mum gam natudo tewteru du endan nden duuɓi joyi gaɗa mum sey joomum resa talki mum gam natudo tewteru du kames du tewteru du ni de en daari hoya iɗu hiɗi du tittinkinako
beaucoup de preuves
noy tewteru du waɗirte
par exemple quand vous prenez la médecine
misali janguinowo jande loctoraku ɗo université no woodi wakkati mo heɓana gam siriyade wadde holla golle taykaki ɗe waɗi nden gaɗa mum suɓo janguinol gon hokke du ñalowma goto gam siriyade wara waɗa janguinol gol yeeso e toɓe ɓen enda nden sakito tewteru ɗum waɗe dow filla no ɗum ñawtira ñawɗo gom ñawirɗo ñawgon e ko nanditi
travaux pratiques etc etc
nafaka kaye keɓuɗo jamaku nder tewtoru du heɓata
la notoriété scientifique
yaadu yeeso mawnu tawa nder majjum gam maître assistant wawta halfine fille janguinol jande talkuru master sako halfine ƴewtinaki golle taykaki amma de neɗɗo no janguinowo taykotoɗo deni heɓi talkuru ñeñal kames du wawan halfine batu joɗa haali joom e ande mawɗe halfine du fa handen ƴewtinaki golle taykaki e janguinol nder raɓɓinol haalani talkuru ñeñal du kames du no laawol natude noon nder batuji mawɗi e golle taykaki joom en ande kaden du de himɓe no cuɓe mo wala talkuru du enda suɓatake ardini
ou bien électeur il faut être droit
ɗewante kibaruji meɗe fulfulde tili kirten to jam hirti
kettine sigilaji studio kalangu kadi to tawaɗo nder duniyaaru do facebook studio kalangu
facebook studio kalangu
no wala kam sanne miɗo feccide ɗum
Studio Kalangu
nyande fu kettine sigilaji studio kalangu ala sarayande joyi do radio di golliditto e whatsapp do lamba chapande jetati 06 chapande jette jetati chapande joyi en
to on jeggitin sigilaji jeddire
altinere fu der yewter pindinol do fi sarayaji e yitugol hakke
talata yewter pindinol gada kokkol habaruji do fi gurna lobban e batu joda kalen ko rewbe yande jeego e min tagi sappo e joyi
aljumaare fu batu joda kalen mo hokkobe habaruji gam martude kompa ko wad der jeddire
asoy alal habaruji sukkabe ummatore yande joyi la sara e tokkinde en fu fotten faada studio kalangu yado leydi niger